kuniliza. Oh baby, hata nkigiza naisha kucheka, cheka jinsi moyo ulivoteka. Labda itoke miujiza kama iwe japanga. Jesus, since ever met you, things that look so much you, baby. Watameza watatema, watabeza watasema. Ojua likiwa kalikizama, still I love you mpaka kiyama. Baby, hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know. Konshazi pima hizi sifa hapewa gwi mtu angali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful, baby. Wendo menitoa kwa mabonde na milima, acha nikupe sifa zako ingali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful. Watameza watatema, watabeza watasema. Ojua likiwa kalikizama, still I love you mpaka kiyama. Baby, hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know.
Comics.